Lisa music.
Kula, kula, kula.
King Lisa. New life. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Baby nakutaka, roho yangu nakupenda.
Come follow me, baby, come follow me, go. Kujani yendende. Come follow me, baby, come follow me, go. Kujani yendende. I'm addicted, baby girl, I'm addicted to you. Nakupenda. The way you wanna, but I love that, oh yeah. Baby girl, I want you back. Make me follow, follow. Baby, make me follow you, oh yeah, yeah. Make me follow you.
Nakutaka. Roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Nakutaka, roho yangu nakupenda. Baby nakutaka, roho yangu nakupenda.
Make me feel cool, make me sing. I like the way you talk to me.
Bibi yango chamdora, ra. Kuja kwa chamdora, ra. Nyama choma, ra, ra. Kila kitu, baby ra. Kamata chomo, leta pombe. Wacha soda, ra, ra. Nakutaka, roho yango nakupenda. Nakutaka, roho yango nakupenda. Nakutaka, roho yango nakupenda. Roho yangu nakupenda.
This love is sweet, that's why I wanna be with you. This love is tamu tamu, that's why I wanna stay with you. Kujani cheze cheze, I wanna be with you too. Kujani cheze cheze, I wanna take.